caliima cali warsame oo inooga tiri wasaaradda ururada haweenka ee toddobada gobol ee puntland dhammaan ururka haweenka dhallinyarada madaxda gobolka maxay ahayd ciidamada qalabka sida ardayda indheergaradka shirka soo xisbadiyey salaanta islaamka aan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi marsa hobanku iyo harabiyaysanay marsa mayay horay iyo hega curatayay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantan ho sidaanu hantinahay iyadoo nalagu xidho hogaan sidaanu hantinahay iyadoo nalagu xidho hogaan sidaanu hantinahay iyadoo nalagu xidho hogaan hal yaydii dhar iyo hanadada walaalaheed hadla hadla had rabo aan ciidi u hiilinayn hayaygiiyo nacas ku sii wada hawoonayaan uu ku himirooda nin waliba siduu u helo ninkii hala bixiyo haygiisa loogu xidho bishii halisiyo dhibta nooga hiilisay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano ninkii hala bixiyo hooygiisa lagu xidho hadday diddana dagaal heegan loola yahay hadday diddana dagaal heegan loola yahay laguna hayl haylo huudhaanay qaadi karin laguna hayl haylo huudhaanay qaadi karin heshiis lagu yahay xumaanteeda had iyo goor heshiis lagu yahay xumaanteeda had iyo goor laguna hayl haylo huudhaanay qaadi karin hoosu oy iyo cilay la hilan yihiin bishii halis iyo dhibta nooga hiilisay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano bishii halis iyo dhibta nooga hiilisay haweenka adduunka haweenka adduunka maantii horay u dhigtay haweenka adduunka maantii horay u dhigtay ragona husuma bisha naga hagaajisay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano ragona husuma bisha naga hagaajisay haweenka adduunka maanta haweenka adduunka haweenka adduunka maantii horay u dhigtay harubka hashaan kumaallaanu ka hiqanay hareeladiyay bishanaan halmaaminay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano hirar alenliyo bishaanu harabiyala degnay harubka hashaan kumaallaanu ka hirqanay haweenka adduunka maantii horay u dhigtay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano bishii halis iyo dhibta nooga hiilisay bishii halis iyo dhibti nooga hiilisay haweenka adduunka maantii horay u dhigtay ragona husuma bisha naga hagaajisay haweenka adduunka maantii horay u dhigtay waa ku hanweynahaye hambal iyo salaantano ilaahow noo hiili adiga wax noo haye ilaahow noo hiili adiga wax noo haye raggii heer yari cuniyo ha tufay noqdeen raggii heer yari cuniyo ha tufay noqdeen sadan haddii aan dhigi lacaynin maharsadan ee ilaahow noo hiili adiga wax noo haye haddii aan dhigi lacaynin maharsadan raggu wuxuu ku haniyaa madax inuu helaa raggu wuxuu ku haniyaa madax inuu helaa haddii kale inuu dagaalka u hormud noqdaa hablaha iyo ubadka inuu hoodiyaha ku hago inay hanti yari dalkooda uga haajiraan haraar iyo gaajo inay dunida la habqamaan ee ilaahow noo hiili adiga wax noo haye haraar iyo gaajo inay dunida la habqamaan inay hooyooyin kuba horiyaan ilmada inay hooyooyin kuba horiyaan ilmada inay hanti yari dalkooda uga haajiraan araabiyo gaajo inay dunida la habqamaan inay haadkiyo waarabuhuna ka hirqadaan habeen iyo maalin inuu mayd hortooda yaal raggu wuxuu ku hamiya madax inuu hela haddii aan digi lacaynin maharsadaan ee ilaahow noo hili adiga wax noo haye